love song, huh? Yeah, keep me up. I think nika nimefoni love, acha ni cheki majeraha. Ni serious ambia madaktari waje haraka. Sijui nibaki dakika ngapi, ila kwa hakika I'm happy. One of the lucky few, honey, he love him or she come on back. Love simanishi last, you need the realness. The feelings sa zingine huonekana ka illness. Love sickness, bila dawa ya kupata tough weakness. Wabaki bila power, unapojikuta ukimuwaza kila hour. Na ukimuwaza wasikia kupaa bila power, ama kuskate ka bila bar. Gotta say it's been a long time. Damn, let's get some dedicated ya kila song. Ilo waiku wandikuwa kuhusu pins, na mimi singojei kuwalikuwa kumbusu mpens. Come here baby girl, let me hold let you me hold and you. Let me do everything just like I told you. Yeah. Nipa better focus, your life, future ya cast, sunny bright, you and your world of focus. Alright, let's make it official. Ushani bamba first time, hamna haja ya second opinion. Na mimi kukupenda, no particular reason. Bila time, bila wewe, it's a ridiculous season. Upweke how wish, nikani lijikuta prison. Ndio maana kukupata ikawa my singular mission. Love ndio gospel ingawa secular fusion keys. Love ndio lesson, though nimesha kuna fusion fees. Pasiwe na confusion please. Mziki ndio matula, sio illusion here.